More amazing jams on ZambianJams.com.
It's her and friends.
Little kid.
SBS, babe.
King Crazy running things. Great music.
Time for me to jump off. Nikarapa wa masala wiki munga che nika 7 days. Ninaamba kumvela olesi kurapa che ya no madezi. Mugemu mazula makembo wene pita basa pota makembo. Pajabapanda nili mutempo kuisaiti na wene tempo. Nkani yo flow niliko psycho no anda mbati like Michael. Vanipasa juicy wakaniona ndawa nani dalisa Michael. I make it look easy pene mabiti ya wapanga busy. Nifuna ndalama zango funa team kushoya wa Mr. Easy. So nifaka haso kusogolo nifuna nikasungeko magolo. And spend like no man's business. Munga kulipe tomorrow. Benzo kutima jump off yao ni akali. Wayanga ni onga. Benzo doubt the talent yanga. Apa manje wanaamba kuonga. Bato na ino funa kofela. Nkalamu ize iwa mufela. Mulipile tumakamela. Pati munajaila kukopela. Mugemu wenza big up. Amie to feel it itana tela. Sini oneka oneka. Poni ona nishuwa sokela. Nikondo rekoda usiku. Nuanda ya nikonka makwacha. Nili nantote papi. Chimonga mwana enze na njala akadia. Ninabele lama nikitani. So iwepe onga ni uzekaya. Aikona kuyopa mtu ineweni yopa ni mesaya. Ok apa nili high sininganame. Kaponi kalipa flight mode. Sinenzo funo jumpila muli jump off. Paka mwanifaka momodi. Forever young ladies and gentlemen. Forever young.